baba mama, mama. Bakulumile baba. Sera keti we umholi
umculo
oyo ba ingo
shaba o
noma kumathiwa ningeke kushintshelo
yele
noma ngambulala ngeke ntathe isipiwo
yelele
ngiyondilika izintaba
yelele
kude bangizwa ngendaba ku-eni genre mangena nginyathelelwa kwemzalwane ekaya ngiyakhona empumelelweni angengiphambile ngiyakhona
ngenkaba
yohlabela
ijo
uphenduka imbo
bambanisa
nemvu
ubuke
phezulu yohlabela
ijo
uphenduka imbo
bambanisa
nemvu
ubuke phezulu
Anselilana ngemayoyo ngiyokushiya ukhathele kwake
Bona
nemuthi wesinto umsebenzi wami bonakala ebusweni Balilizela bomama Bakulumile baba
Bapansi
Sekakhethiwe umholi Oyo wa ingo I'm going to go to the trap.